Yeah. Hey, yeah,
yeah. Eliakim, a party cave, feed of Vato. Tell them all the things go.
Sisi.
Food cash.
Kimbilie kula kula vitu wanaumu mipika. Ulisikia wapi hela mawinguni zikashuka. Tafta riziki chali yangu taachwa na rika. Muda ukisha pita kinatofuata tama kushika. Mini mdudu chuma ukose ukinita kutu. Misoto nimesha kula ndo mana naishimu huku. Sichoki kutafuta na amini na fast ipo tu. Chamsingi ni kutembeza liga moto zilie tu. Simuogopi mtu lio juu wajuni mola tu. Hata uwe na vyo udongo utakumeza tu. Simo fibo ya kisa metuna kama parachute. Mbua kukumisa kisa makia na kalishwa tu. Shout out to Mbaraka, manika Mr. Pipa. Mambo imeanza kujipa na bado stendi tunakatiza. Respect kwa legendary duli Mr. Misifa. Amani kwa wadogo zangu wa dudu wa chuka.
Hey, even when the tide don't make it hard for me,
never give up.
They lock the door, no want to see us no more. We still stand firm,
never give up.
Chopanya kacha maisha.
Never give up.
Endele ya pamba ni ya maisha.
Never give up.
Jua mvua siku na uchana.
We never give up.
Maisha ni magumu ya pambana.
Never give up.
Fato husta kabla mziki ni nae watu. Kwenye boost na temaga sum design ya chatu. Ukweli utabaki ukweli hata uongo wa kifosi. Masnitch ya wataki la kwenye comment ya wakosi. Badilisha story jomba zugumzia sarafu. Issue za nani anatoka na nani upumbafu. Kama una issue kubonga vunga usiaribu. Usitulete nuksi pigo za kichao usiaribu. Sega ilani DX washa microphone. Sega ilani watoto dogo arudi home. Sega ilani kamera majani iko on. Sega ilani pamezi zima mtanda on. Fato kichwa kigumu akili shapu siyo butu. Real life skinson korogo wa mabantu. Hakili zangu na sijuo sponsor motesema fiatu. Miso kichange kwa mirembe acho.
Fanya unachofanya kwenye maisha.
Never give up.
Yendelea kupambana.
Never give up.
Iwe juongo wa usiku mchana. Never give up. Through the rain and the storm we can make it. Ain't nobody can hold us back. The power together is in you. Never give up.
Hey, even when the tide don't make it hard for me.
Never give up.
They lock the door, no one to see us no more. We still stand firm.
Never give up.
Chofanya kacha maisha.
Never give up.
Endele ya pamba ni ya maisha.
Never give up.
Jua mvua siku na uchana.
We never give up.
Maisha ni magumu ya pambana.
Never give up.